tunaweza grupu hoe. Pamoja tunaweza group Chia Lady Jen Sulugu, msaidizi wake Rukia Charo, secretary Luz Kazo, msaidizi wake Josephine Kaembe, washauri Charlotte Salama, Evelyn Mapenzi, Rukia Charo, Roda Wams na treasurer Jen Shuli.
Hariho pesa, unabagira na hariho shida, unambolera na hana raha, wala kahuna nyambo. Umbola kwa upanga Josephine Karisa mameshani Umbola malindi Esther Kahindi Umbola mijomboni Yuno Sharoni mameye Jacinta Umbola chumani Florence Sanita mameye Costa Umbola kumbo Nana Kazo mame Angelina Umbola msabaha terumba